Sinantolantan bunagun kan farafina ɲɔgɔn kunbɛba min tɔgɔ championnat d'afrique de nation shan ko don o tako segina tirage sɔrɔ kɛra kunu araba janvier kalo tile 15 san 2025 in na keniya jamana kan a donna jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na nanko gurupu gurupu naani don gurupu a kɔnɔna na keniya jatigi kelen bɛ yen ka fara maroko kan angola rd congo ani zambi gurupu b kɔnɔna na tanzani jatigi wɛrɛ ka fara madagaskar kan mauritani burkina faso ani république centrafricaine gurupu c kɔnɔna na uganda jatigi sabanan niger guine ani jamana fila minnu ma dɔn fɔlɔ gurupu d kɔnɔna na senegali jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo kongo sudan ani nigeria shan ɲɔgɔnda tun ka kan ka daminɛ fevriye kalo nata tile fɔlɔ ka kuncɛya tile 28 san 2025 na jamana sabala ɲɔgɔn fɛ n'o ye keniya uganda ani tanzani a bɔra dɔgɔkɔrɔ kafu farafinɛgun senatolanta ɲamayaso fɛ ka bila utikalo nata la nka kafu ma pereperelatigɛ di k'a fɔ a be daminɛ utikalo don min na ka taa kuncɛ a don min na shan nata jatigi saba keniya uganda ani tanzani u ma labɛn fɔlɔ senatolanta terɛn kunda ani dunajigiso kunda shan hakilinajigina farafina senatolanta ɲɔgɔndan don min bɛ sodenw kofɔ minnu bɛ ntolan tan farafina championnat kɔnɔna na mali delila ka finali tan siɲɛ fila nka a ma jɔnjɔn sɔrɔ eliminatɔriw laban minnu kuncɛra desanburu kalo tɛmɛnen san 2024 moritani de ye mali senbɔ a tulon na a kɛra eliminatɔriw tile filanan a na laban taganikasegin kɛnɛ kan tagali la hakilina jiginna moritani ye se sɔrɔ cilo kelen mali kan kanankolo ko segini na bamakɔ ɲɔgɔndan kɛra filani bin de ye simasesi la kanankolo fan fila bɛ fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don